Izikhronike zesibili isahluko 32 verse 1. Emva kwalezo zinto naleso sibonelo sokuthembeka kwafika uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wangena kwaJuda. Wamisa malungana nemizi ebiyelweyo wathi uyakuzifohlela yona. Verse 2. Lapho uHezekiya sebona ukuthi uSaneheribi ufikile nokuthi uqonda ukulwa neJerusalema. Verse 3. Welulekana nezikhulu zakhe namaqhawe akhe ukuba bavimbe amanzi emithombo eyayingaphandle komuzi bamsiza. Verse 4. Kwabuthana abantu abaningi bavimba yonke imithombo nomfudlana owawugobhoza phakathi nezwe bathi kungangani ukuba kufika amakhosi ase-Asiriya afumane amanzi amaningi na. Verse 5. Waziqinisa wakha lonke ugange olwaludiliziwe, wabeka imibhoshongo phezu kwalo noluyolu ugange ngaphandle, waqinisa imilo emzini kaDavide, wenza izikhalo nezihlangu eziningi. Verse 6. Wabeka izinduna zempi phezu kwabantu, wazibuthela bona esigcawini ngasesangweni lomuzi, wakhuluma kahle kubo wathi. Verse 7. Qinani, nime sibindi, ningesabi, ningapheli amandla enkosi yase-Asiriya nangesixuku sonke esinayo ngokuba onathi mkhulu kunonaye. Verse 8. Okunaye ingalo yenyama, okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu ukuba asisize alwe izimpi zethu, abantu bencika emazwini kaHezekiya inkosi yakwaJuda. Verse 9. Emva kwalokho uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wathuma izinceku zakhe eJerusalema, wayephambi kweLakishi nabo bonke ababusi benaye kuHezekiya inkosi yakwaJuda nakuye wonke uJuda waseJerusalema wathi. Verse 10. Usho kanje uSaneheribi inkosi yase-Asiriya uthi, nethembani nina njengokuba nihlala nivinjezelwe eJerusalema na? Verse 11. UHezekiya akaniyengi yini ukuba aninikele nife ngendlala nangokoma ethi uJehova uNkulunkulu wethu uyakusophula esandleni senkosi yase-Asiriya na? Verse 12. Yena lo Hezekiya akasusanga yini izindawo eziphakemeyo nama-altare akhe, wayala uJuda neJerusalema wathi, niyakukhuleka phambi kwe-altare linye nishisa impepho na? Verse 13. Anazi yini ukuthi mina nawo baba senzeni kubo bonke abezizwe na? Onkulunkulu babezizwe mabenamandla yini nakanjani ukuphula izwi labo esandleni sami na? Verse 14. Ngubani phakathi kwabo bonke onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba owayenamandla okophula abantu bakhe esandleni sami ukuze uNkulunkulu wenu anophule nina esandleni sami na? Verse 15. Ngalokho uHezekiya makanganikhohlisi anganiyeki ngale ndlela, ningakholwa nguye ngokuba kwakungekho nkulunkulu nakusiphi isizwe noma kumuphi umbuso owayenamandla okuphula abantu bakhe esandleni sami nasesandleni sawo baba, kakhulu kangakanani anganophula esandleni sami uNkulunkulu wenu na? Verse 16. Izinceku zakhe zazikhuluma nokuyokuphambene noJehova uNkulunkulu nenceku yakhe uHezekiya. Verse 17. Wayelobe nencwadi yokumhlambalaza uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli, wakhuluma okuphambene naye wathi, njengalokho uNkulunkulu babezizwe bengabophulanga abantu babo esandleni sami, kanjalo uNkulunkulu kaHezekiya akayikubophula abantu bakhe esandleni sami. Verse 18. Bamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda kubantu baseJerusalema ababesogangena ukuba babethuse babesabise ukuze bawuthathe umusi. Verse 19. Bakhuluma ngoNkulunkulu waseJerusalema njengangawo uNkulunkulu babantu bomhlaba abangumsebenzi wezandla zabantu. Verse 20. UHezekiya inkosi no-Izaya umprofethi indodana ka-Amosi bakhuleka ngenxa lokho bakhala ngasezulwini. Verse 21. UJehova wathuma ingelosi eyanquma wonke amaqhawe namandla nabaholi nezinduna ekamu lenkosi yase-Asiriya. Yayisibuyela ezweni layo ijabhile, isingenile endlini kankulunkulu wayo ababephuma ezimbilini zayo bayibulala khona ngenkemba. Verse 22, uJehova wasindisa-ke uHezekiya nabakhileyo eJerusalema esandleni sikaSaneheribi inkosi yase-Asiriya nasesandleni sabo bonke abanye wabahola nxa zonke. Verse 23, abaningi baletha izipho kuJehova eJerusalema namagugu kuHezekiya inkosi yakwaJuda waze waphakanyiswa emehlweni abo bonke abezizwe ngasemuva. Verse 24, ngalezo zinsuku uHezekiya wagula waze waba sengozini yokufa. Wakhuleka kuJehova, yena wakhuluma kuwe wamnika isibonakaliso. Verse 25, kepha uHezekiya akabuyiselanga okuhle okwenzele yena ngokuba inhliziyo yakhe yayikhukhumele, ngalokho kwaba khona ulaka phezu kwakhe naphezu kwaJuda naphezu kweJerusalema. Verse 26, kepha lapho uHezekiya esezithoba ekukhukhumaleni kwenhliziyo yakhe, yena abakhile eJerusalema ulaka likaJehova alibehlelanga emihleni kaHezekiya. Verse 27, uHezekiya wayenengcebo nodumo oluningi kakhulu, wazenzela izindlu zesiliva nezegolide nezamatshe angamagugu nezamakha nezesihlangu nezezinto zonke ezinqanelekayo. Verse 28, nezingqolobane zezithelo zamabele neziwayini nezamafutha nezibaya zezinhlobo zonke zezilwane nezindawo zezimvu. Verse 29, wazenzela nemizi nemfuyo yezimvu nezinkomo eziningi ngokuba uNkulunkulu wayemnike impahla eningi kakhulu. Verse 30, yena lo Hezekiya wavimbezela umthombo wasenhla wamanzi aseGiyoni wawaqondisa ngasentshonalanga kumuzi kaDavide. UHezekiya waphumelela emsebenzini yakhe yonke. Verse 31, kanjalo namaqondana nezithunywa zezikhulu zaseBhabheli ezathumela kuyo kubuza ngesibonakaliso esenziwa ezweni, uNkulunkulu wamshiya ukumvivinya nje ukuba azi konke okusenhlizweni yakhe. Verse 32, ezinye izindaba zikaHezekiya nezenzo zakhe ezinhle bheka zilotshiwe embonweni ka-Isaya umprofethi indodana ka-Amose encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli. Verse 33, uHezekiya wayeseyalala koyise bambela emmangweni wamathuna amadodana kaDavide. Wonke uJuda nabakhile eJerusalema bamenzela udumo ekufeni kwakhe. UManase indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.